Gana Mariko Urao.
Murao namwe.
Dushimishijwe no gutumira kugira ngo uganire na radio Impala cyane cyane udufasha cyangwa se ufasha n'abanyarwanda gusobanukirwa neza n'ibyerekeranye na n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na guverinoma nshya, kuko ku itariki ya 24 z'ukwezi nibwo ministre mushya mu Rwanda, ministre mushya w'intebe yarahiye, akaba yitwa Murekezi Anastase. Mbese uwo mu ministre w'intebe mushya wari usanzwe umuzi?
Anastase Murekezi ni umuntu usanzwe uzwi kuko yari no muri guverinoma y'u Rwanda, yari ministre w'abakozi ba leta n'umurimo. Uwo mwanya akaba yarawugiyeho mu 2008, ariko mbere yaho yabanje no kuba ministre w'ubuhinzi. Uwo mwanya akaba yarawugiyeho muri mu mwaka wa 2005. Anastase Murekezi navuga ko ni umuntu uvuka ku Gikongoro, afite imyaka igera kuri 62, akaba yarize muri groupe scolaire Butare, akaba yaranize n'iby'ubuhinzi muri université yo mu Bubiligi ya Louvain-la-Neuve. Ikintu kigaragara yigeze kuvugwaho ni uko mu minsi yashize asa nkaho yafuze muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ngo ko ababyeyi be bahoze ari Abatutsi b'Abagenge ubwoko bakaba Abahutu. Icyo ni cyo kintu yamenyekanyeho cyane mu minsi yashize, ariko navuga ko no mu mwaka wa 2010 abadepite bigeze kumbera nayo cyane, bashaka kumukuraho kuko ngo hari amakosa yagaragaraga muri minisiteri yayoboraga, ariko icyo gihe yararusimbutse. Ikindi namuvugaho ni umuntu wumvira cyane, ku buryo akenshi bivugwa ko yategekwaga n'abantu bo muri FPR, twavuga nka ba minisitiri rwa ngombwa bashinzwe iby'imari, bamutegekaga uburyo agabanya abakozi uko yiboneye kugira ngo bishobore kujyana nk'uko umutungo ucunzwe, rimwe na rimwe akabikora mu rwego wenda twavuga rutubahisha amategeko. Nibyo numva namuvugaho.
Dukurikije noneho ibisobanuro utanze, ni ukuvuga ko uyu minisitiri w'intebe yaba afite muri kamere kumvira kari umuntu ucisha make kandi w'umuhanga, noneho bikaba bigaragara ko ari aho ngaho icyizere cyaba cyaraturutse kugira ngo ahabwe umwanya ukomeye nkuriya, kuko minisiteri bivugwa ko atari yo yari imeze neza, ahubwo yari ifite ibibazo bikomeye.
Kuba uno mugabo ahawe uno mwanya, ibyo byo kugira ngo umuntu nka Murekezi cyangwa navuga bano ba minisitiri bandi bo mu bwoko bw'Abahutu bari muri leta, kugira ngo bashobore kubona iriya myanya yabo akenshi ni uko bari abahanga, niko twafata, kandi akaba ari abantu bumvira bagendera ku byo FPR ibabwiye, ahubwo noneho ubuhanga bwabo bakabukoresha kugira ngo bagerageze gukora akazi kabo bagahuze n'amafuti ya FPR kugira ngo ibintu bidapfa. Ku buryo rero uwavuga ko Murekezi atari umuhanga yaba yibeshye, kimwe n'uko nahawe Umuremyi nawe bizwi ko ari umuhanga nawe agerageze kugira ibyo akora. Ariko abantu bagaba ikintu tugomba kumenya ni uko haba hari ibintu by'inyungu na politiki ya FPR bimwe na bimwe biba bidafututse. Aba bagaba icyo bagerageza gukora ni ukugerageza gufata uburyo akazi gakorwa n'ubundi bintu bikorwa bakageza kubijyanisha na za gahunda za FPR bimwe na bimwe ziba zidafututse. Ku buryo rero nko kuvuga ngo minisiteri yari yarazambye, ese wabwirwa n'iki niba ari wowe izambyaga cyangwa kugira ngo izambe bitaturukaga ku rundi ruhande?
Ndikumva ngaho dusobanura ikintu gisa naho cyajya kumvikana gatari ku muntu akibaza ati ese uyu ministre w'intebe mushya Umuremyi nako wa Umuremyi we yari asanzweho, kuko byagaragaraga ko yakoraga ya mukozi, ariko uyu musimbo ya Anastase Murekezi nkurikije uko abantu bamuvuga, ese ubona ashobora kuzagira igitsure cyo twakita autorite? Ubona bimeze gute ukurikije uko umuzi n'uko yakoraga?
Igitsure ntabwo ariwe wakiha, igitsure azagihabwa na Kagame. Perezida Kagame natanga amategeko akabwira abantu muri FPR n'abandi bantu bikomerezwaho muri leta ko bagomba kubaha Murekezi, bazamwubaha. Ariko nababwira ngo bamusuzugure, bazamusuzugura. Icyo navuga ariko kuri iyo ngingo ni uko mu gihe habaye ibintu byo guhererekana ububasha hagati ya Habumuremyi na Murekezi, Habumuremyi hari ijambo yabwiye Murekezi aho yavuze ngo azikuremo ubwoba agerageze gukora akazi ke neza. sinzi ikiryo jambo risobanuye ha nge kuri nge mbona bishishe byinshi icyo navuga cyo nuko wenda duhereye ku buryo ha umuremyi yakoze we ha umuremyi yari yarahawe ububasha budasanzwe na Perezida Kagame mu kuvuga ko ha umuremyi yakoraga ibintu byose bishoboka nta muntu washobora kumutangira kuko Kagame yari yaramuhaye amategeko agomba gukurikiza kandi ashyiraho n'ingufu zituma aho ha umuremyi yageraga hose yubahagwa nk'umuntu nk'intumwa ya Kagame niko navuga
no ukurikije rero umurekezi ububasha kaza buhabwa na Kagame ugakurikiza uko ateye ubona hari icyizere abaturage bagira cyuko yazarengera inyungu zabo kuko ubundi mu bibazo byari bya bisakuza biriho ni byinshi ariko duhere nko mu bibazo by'abaturage hari ikibazo cy'abaturage bamburwa ibintu byabo ntibahabwe inyishyu leta ikabikora icyo ishaka cyangwa ba rwiyemezamirimo bakabifata ndetse akaba ari nacyo kibazo aho umuremyi yagombaga kujya gusobanura mu nteko y'abadepite uretse ko baba bahawe andi mabwiriza ubona uyu minisitiri w'intebe hari icyo yazagira akantu avugira ku baturage kaba wenda kanyuranyije gatoya n'ibyifuzo bya Kagame na FPR
ibyo biramutse bibaye byaba bintangaje cyane kuko kugira ngo ibintu nk'ibyo bikorwe ku bushake bwa Kagame si ntekereza ko umurekezi ashobora gutekereza ko yakora ikintu nk'icyo ngicyo kitari muri gahunda za Kagame ariko ikintu nabivugaho nk'ibyo byari byatumye Bwana Umurenge ahamagarwa nkeka ko bitamureba byarebaga minisitiri w'ibikorwa remezo ari we Profeseri Rwakabamba byarebaga minisitiri ushinzwe administration locale uriya Musoni abo bombi nibo ibyo bibazo bijyanye no gusenyera abaturage no kutabaha ingurane nibo byarebaga bwite kuba rero hari umuremyi ari we abadepite bahamagaraga cyane aho kugira ngo bahamagare abo minisitiri bishinzwe nkeka ko tugarutse no mu byatumye hari umuremyi yaba yavuye kuri uriya mwanya mbona kuba abadepite atarabitabye rwose nta hantu bihuriye no kuva kuri uriya mwanya kuko hari umuremyi ni umuntu wumvira cyane ntashobora gusukura abadepite ubwo ntabitabe itegeko ridaturutse hejuru naho kuvuga ngo umurekezo azavugira abaturage ni ibintu bigoye cyane kuko nk'umuntu wagiye mu bantu akihakana ubwoko bwe wenda kugira ngo aramire imbehe ye nkeka ko azakomeza gukurikira amategeko y'abamukuriye abo mvuga ni FPR na Perezida Kagame niba bafite gahunda yo kugirira neza abaturage no kubafasha muri ibyo bibazo bizaca muri murekezi bikorwe ariko niba badafite iyo gahunda sintekereza ko murekezi afite ububasha bwo kubikora we ku giti cye
duhereye kuri icyo rero hari ikintu ni umuco ugaragara muri guverinoma y'u Rwanda muri leta y'u Rwanda haboneka nk'ibibazo byinshi cyane abanyamakuru tuvuge ku itangazamakuru rikora ndetse byanageze no kuri ONI bakavuga bati turashakisha umuminisitiri runaka ku bibazo ibi n'ibi tuvuge nk'iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu hari abantu barigishijwe ese reka tumve icyo leta y'u Rwanda ibivugaho ukashaka umuntu n'umwe ukamubura uyu murekezi urabona akashya yazazana nibura leta y'u Rwanda ikagaragara nk'izindi leta bari ikibazo ikaboneka umuntu wagira icyo avuga nibura kitavuzwe na perezida
aha ngaha biragoye kuko uwo mwebwe wenda uko mutekereza nk'aho minisitiri murekezi ahawe guverinoma ngo ayiyobore nkeka ko imiyoborere y'uko ino leta yari isanzwe ikora nta kintu kinini kizahinduka uburyo ibigomba kuvugwa bizaba bivugwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga igihe babitekereje cyangwa perezida wa repubulika igihe yagiye gusura ahantu ariko ntabwo ntekereza ko murekezi azinjira muri ibyo bibazo ugiye mbona azaba umutekinisiye nk'uko waba umuremyi nawe yari umutekinisiye uretse ko twavuga ko rimwe na rimwe yajyaga arengera nk'aho mu minsi yashize yanditse ku rubuga rwa Twitter asa nk'aho yishimira urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya aho niho mbona asa nk'aho yateshutse ku nshingano ze nk'umutekinisiye ariko aba bagabo akenshi bakunze kuba ari abantu b'abatekinisiye badakunze kwivanga cyane mu bijyanye na politiki niko nabo
ariko avuga ku rwo rupfu yarabishimiwe ku buryo bukomeye mu bayobozi b'u Rwanda bavuga ko Kagame amushima avuga ko ari we wavuze neza ndetse ngo avuga atanga ibisobanuro bikomeye cyane kurusha mushiki wabo na Kabarebe
njye mbona byarasha byari mu buryo bwo byatumye Igifaransa bita fraterie ari nko kugira ngo cyangwa mu Kinyarwanda kitanoze kumwongoza kugira ngo wenda yishime cyangwa ashyekerwa akomeza avuge ibintu bidashyitse ariko abakurikiye iryo jambo n'ibyo yavuze ntabwo benshi babishimye ni ibintu bitari ngombwa cyane
hanyuma dukurikije rero ibivugwa hanze baba abanyamahanga baba abanyarwanda nuko bavuga ko uyu murekezi yabashyizwe kuri uriya mwanya minisitiri w'intebe kugira ngo leta y'u Rwanda kuko ubu ngubu ifite igitutu gikomeye cy'uko igomba gufungura urubuga rwa politiki none ikaba ishaka kwerekana ko mu Rwanda hari amashyaka kandi ko ayo mashyaka asangiye ubutegetsi none bakaba bafashe murekezi nk'umuyoboke w'ishyaka rya PSD murabona iki kintu kizagira imbaraga kikagira uko cyumvikana
icyo kintu uvuze ni ikintu gishoboka hari ikintu abantu benshi bahise bibaza bumvise minisitiri w'intebe waturutse mu ishyaka PSD ishyaka PSD nabibutsa ko rifite perezida wa sena ariwe Dr. Ntawukuriryayo aba mu ishyaka PSD mu mategeko y'u Rwanda twavuga ko ariwe wa kabiri mu gihugu kuri perezida wa repubulika noneho minisitiri w'intebe akaba uwa gatatu mu gihugu akurikira perezida wa repubulika na perezida wa sena ubwo ni ukuvuga ko ishyaka PSD rifite imyanya ibiri ikurikirana ikomeye mu gihugu uwa kabiri n'uwa gatatu rero nk'ishyaka dukurikije mu matora yabaye mu 2010 ishyaka PSD ryagize amajwi 5% gusa ku buryo rero umuntu yibaza iryo shyaka ryagize amajwi 5 birundwaho iyo myanya ingana gutyo aha umuntu akaba yakurikiza ibyo uvuze wa mugani ko ashaka ko leta y'u Rwanda ishaka kwereka amahanga ko minisitiri w'intebe na perezida wa repubulika batava mu ishyaka rimwe ko kandi minisitiri w'intebe bava mu rindi shyaka twavuga ko ryiganjemo abahutu kandi wenda ryahereye kuva na mbere y'intambara akaba ari ishyaka rijuzwi wenda ryabayemo abantu bari bazwi nka ba Gatabazi n'abandi noneho ku bantu wenda bavugira leta ya FPR bagerageza kwishimagiza bikaba byakerekana ko ari nk'uburyo bwo gufungura urubuga rwa politiki ariko nkeka ko bakurikirana politiki y'u Rwanda neza ntabwo nta kintu gishobora kubarangaza muri ibyo bintu bibaye
kuri icyo kibazo cya politiki mu Rwanda cy'urubuga rwa politiki abantu babyibazaho bakavuga bati sinabantu sino kubyibazaho ni ikibazo gikomeye kuko na Kagame aravuga ati ntabwo nzafungura urubuga rwa politiki rugomba gufungwa ibyo bintu by'amapolitiki njyewe ntabwo nzabikora mbese agafunga inzugi zose noneho ku buryo umuntu yibaza atese ko u Rwanda ruriho igitutu bakavuga bati mwebwe FDR nimushyire intwaro hasi mugende mukore politiki mu ishyaka rya politiki abo muremyi niwe wari minisitiri w'intebe niwe uvuka mu majyaruguru hari mfite n'aba FDR benshi n'abahutu benshi none bamukuyeho bazanye Anastase Murekezi ivuga ku Gikongoro wanahakanye ndetse ubuhutu akavuga ko yari umututsi none agahisha nyine akita umuhutu murabona kiriya kibazo cyo kuvuga ngo abantu nibafungura urubuga rwa politiki n'abarwanyaga bakoresha intwaro baze bakore politiki murabona buriya ahubwo bitagaragaye ko bagiye barufunga kurushaho ko bashyizeho umuntu udashobora no gufata icyemezo na gato no kwihagararaho
njye mbona tutagombye gutinda cyane kuri Anastase Murekezi ahubwo twagombye gutinda kuri guverinoma muri rusange kuko nkeka ko Anastase Murekezi yashyizwe hejuru mbese guteka ino guverinoma ari nk'aho bahisemo umuntu usa nk'aho wafata umwanya wa minisitiri w'intebe ariko icyari kigamijwe nko guhindura guverinoma muri rusange kuko iyo turebye ino guverinoma uko imeze urabona ko ari guverinoma isa nk'aho iri gutegurira perezida Kagame amatora mu 2017 imeze nk'aho iri kumufungurira inzira aha nabisobanura mbereye kwigaruka muri guverinoma rya Bwana Joseph Habineza ubundi Joseph Habineza byavuzwe mu binyamakuru mu myaka yashize igihe yavaga muri guverinoma yeguye kubera ko yari yagaragaye mu mafoto yifotozanye n'abakobwa mbese yagaragaje imyitwarire idakwiye ariko ni umuntu uzwiho ibintu byo gukangura imbaga ni umuntu uzwi mu bintu by'imikino ni umuntu uzwi mu bintu by'urubyiruko ni umuntu mbese ufite ikintu cyo kuba yakangurira abantu yabyutsa abantu mbese ni umukangurambaga kuba Perezida Kagame amugaruye nkeka ko ari ukwishakira inzira muri mu mwaka wa 2017 kuko bizwi neza ko Habineza ari umuntu uri inyuma ya Perezida Kagame cyane ikindi navugaho ni uko na Habineza nawe ni umuntu ushobora guterwa isoni n'uko ari n'umuhutu n'ubundi kuko ubundi yitwaga utuma abahutu kera iryo zina rihindura ryari ku izina rya se ahitamo kwitwa Joseph Habineza gusa ikintu kigaragara wenda icyo ntabwo cyaba ari ikintu kinini cyane ariko turebye mu buryo bwa politiki hariya harimo ikintu cyo gushaka kuzana umuntu ukangura imbaga kugira ngo yongere abyutse abantu bashyira inyuma ya Kagame cyane cyane urubyiruko icyo ni kimwe icya kabiri iriya minisiteri afashe yayisimbuyemo Mitali Mitali ni umuntu w'umugabo wari uzwiho ibintu byo kugira amatiku menshi n'ubuswa ku buryo bivugwa ko n'ishyaka PL yari akuriye abamutu mu Rwanda bakunze kuvuga ko ari ishyaka ngo ryawo bita abarisitape ry'abacikacumu ni ishyaka abantu benshi bari bakomeye muri iryo shyaka bashobora kuba babona n'imyanya y'abaminisitiri yagiye asa nk'aho abagambanira akabigizayo ishyaka risa nk'aho rihindutse FPR mbese hasigara Mitali na FPR muri PL uburyo ishyaka PL ingufu ryari rifite no kuvuga bitari bikigaragara ku buryo rero icyo navuga Habineza kuba agiye muri iriya minisiteri mbona asa nk'aho agiye kongeramo ingufu kuko ni umuntu uziranye n'abantu benshi uziranye byaba hanze mu mahanga ukurikirana ibintu by'imikino cyane kandi nabibutsa ko mu minsi yashize hatowe umwana w'umukobwa witwa Miss Colombe kuba Miss w'u Rwanda mu binyamakuru bivugwa cyane ko yagize ibibazo by'amafaranga amafaranga yagiyemererwa ntiyahawe yahawe imodoka ishaje ipfa mbese ku buryo nkeka ko muri urwo rwego uretse n'ubuswa Minisitiri Mitali yari isanganiwe busanzwe bishobora gutuma uva muri guverinoma kuko ino guverinoma iyo uyirebye ubona ari guverinoma ishaka guha ingufu Kagame muri 2017 irimo abantu bari inyuma ya Kagame cyane ariko ikabamo n'abandi bantu b'abatekinisiye b'abakozi ku buryo rero umuntu nka Mitali kuba yava muri ino guverinoma nta gitangaza kirimo ahubwo abandi bantu bakiri muri ino guverinoma ku buryo butangaje ni nk'abantu nk'aba Fazili Harerimana cyangwa bahari vera mukabaramba n'abantu twavuga ko ari abaswa ugereranije ushyize ku rugero rw'abandi bantu bakorana muri leta ku buryo rero kuvaho kwa Mitali no kugaruka kwa Habineza ni ibintu byumvikana ikindi kintu gitangaje muri ino leta hari umusore navuga umusore witwa Francis Kaboneka bivugwa ko akorana mu nzego z'iperereza ari umudemayi ko yananekaga abandi badepite mu nteko kuko yinjiyemo ari urubyiruko aza kuba depite wa FPR inyuma uriya yahawe minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu abamuzi bavuga ko ari umuntu w'intagondwa kandi umuntu uzi ibintu by'ubukangurambaga nawe cyane cyane gukangura abasore cyangwa urubyiruko rw'abatutsi abumvisha ko aribo bari hejuru mbese agerageza kubumvisha ko igihugu ari icyabo rero kuba ahawe iriya minisiteri bikurikije n'amakuru twumvise mu gihe cyashize cy'uko hari abantu bagiye bafatwa mu nzego z'ubuyobozi ngo bakoranaga na FDR nkeka ko uriya aje mu rwego rwo gucisha umweyo mu buyobozi bw'ibanze mu Rwanda kugira ngo agerageze kuhashyiramo abantu bizewe ndetse anashyire no mu bikorwa aya magambo ya Perezida Kagame wenda yo kurasa abantu ku mugaragaro simbizi ariko nkeka ko nk'abantu bari muri opozisiyo cyangwa bashaka impinduka mu Rwanda bagombye kugeza impungenge z'uriya mwanya Francis Kaboneka ahawe
nakunyuze mu ijambo ariko uri ya Francis Kaboneka mbo nabonye zamubiriji azikwishongora cyane akagaragaza ko afite n'ubwenge bwinshi ariko agomba kuba ari n'umusirikare akaba afite n'iryo banga
afite n'umusirikare n'ubundi niyo mpamvu navuga ko n'umusirikare akaba no mu nzego z'iperereza uburyo rero imikorere ye ni nkaho agiye wenda tubare gukubura muri iriya ntago kumushyira muri uriya mwanya kuri njye mbona atari ikintu cyiza ku Banyarwanda kuko uriya mwanya ni umwanya wari ukwiye gushyirwamo umuntu uhumuriza Abanyarwanda ugerageza kwegera abaturage no kumva ibibazo byabo ntabwo wari umwanya wari ukwiye kujyamo umuntu w'umwishongozi nkakaboneka kandi w'umumaneko mbese ubwo urumva ko uvuga ko Abanyarwanda bagiye kunekwa ku mugaragaro kuko nabivuga kandi byaba na ngombwa bavuga ibibazo byabo akabasubizanya ubwishongozi nk'uko yabigaragaje mu gihugu cy'Ububiligi
none rero ntakunyuze mu ijambo ni ukuvuga ngo iyi leta iyi guverinoma igiyeho ni guverinoma y'urugamba yo kurwana kugira ngo Kagame abone uko yambuka cya kiraro gisimbuka agafata manda nyine y'ubuziraherezo nyuma y'umwaka w'2017 niko umuntu yabivuga buriya
nge niko mbibona kuko ukurikije uburyo guverinoma yahindutse mbona nta kindi kiganijwe kuko ari Francis Kaboneka ari Joseph Habineza n'abantu bashinzwe bazi ibintu by'ubukangurambaga cyane uburyo mbibona ino myanya bayihawe mu rwego cyane cyane rwa propagande mu rwego rwo kwitegura ikintu kimeze nko kwamamaza
hanyuma umuntu yari akaba yareba akavuga ati nimba ari uko byabimeze nuvuga ko minisitiri w'intebe si we ufite ububasha ahubwo abanyabubasha bari muri guverinoma ye ku buryo agomba kwitonda akajya bumvira
aho rero ndumva ugarutse ku ijambo Pierre Damien Umuremyi yabwiye Murekezi ko agomba kwirinda kugira ubwoba agakora akazi ke aho njye icyo nagusubiza ni uko Murekezi Perezida Kagame namuha ububasha azabugira ariko natabumuha ntabwo azabufite
dufashe urugero nkakaboneka ni ukuvuga ko agomba kuba ufite minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ubugenzura ubutegetsi igihugu cyose ubureba ubutegetsi mu gihugu uko bukora bakaba baravuze bati hari n'abantu bo mu nzego z'ibanze b'abayobozi ati bakorera umwanzi cyangwa b'umwanzi bakaba bavuga rero ko mu by'ukuri na Habumuremyi wari umukozi kandi wumviraga Kagame yabazize yuko afite umuvandimwe muri FP muri FDR ese icyo kintu mwaba gifite ishingiro
amakuru ajyanye n'uwo muvandimwe ni amakuru yavuze arakwigwisa ariko nta muntu wabibwira ubifitiye gihamya kuko nanjye ubwanjye mu kinyamakuru twagerageje gushaka abayobozi ba FDR kugira ngo tubabaze kuri icyo kintu umuyobozi wa FDR twashoboye kuvugana yatubwiye ati nta gisubizo yaduha kuri ibyo bintu atari ko umuntu yaba hari yaba adahari FDR ni umuryango urimo abanyarwanda bose ati ku buryo yaba ahari arimo yaba atarimo nta kintu ushobora guhindura urumva ko aho ngaho ntabwo umuntu yagira icyo asubiza kuri icyo kintu ariko nsubiye inyuma gato na igihe Pierre Damien Umuremyi yari yakunguwe ku mwanya wa minisitiri w'intebe hari ikintu cyabaye kimeze nko gucikwa umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe.com mu gisata cy'igifaransa yanditse inyandiko isa nkaho yibasira Habumuremyi isobanura uburyo afite muri umuntu we muri FDR ariko ahubwo muri umuntu we yagaragaye muri hoteli ya Habumuremyi ko Habumuremyi yagiye muri lifuti mu ndege na perezida Kikwete bava muri Tanzania bajya muri Kenya noneho muri iyo nyandiko isa nkaho ivuga ko Habumuremyi ngo yashatse gukeza abandi babiri ni ukuvuga Perezida Kagame na FPR ye no gukeza FDR hamwe n'umuvandimwe we ibyo bintu rero byatangajwe nuko iyo nyandiko bahise bayisiba ariko abenshi twari twashoboye kuyifataho kopi ni ibintu bitangaje ku kinyamakuru kiri mu kwaha kwa leta gihita kivuga ibyo nuko habaye guhubuka njye nabifata nk'aho bisa nk'aho bigana nk'uko mu kuri kuko nta kuntu ikinyamakuru nk'icyo gishobora kupfa kuvuga ibintu kihimbiye gutyo gusa.
No, biragaragara kuko hari ikintu bavuze byaranditswe n'andi henshi bigenda bigaragara, bavuga ko mu by'ukuri uriya umuremyi mu kumukuraho yaba asa n'uwakorewe kudeta n'urwego rwa DMI, ndetse bakanavuga ko n'ibikorwa byo gutwika kwari kugira ngo bagaragaze ko nta mbaraga afite, ko yavuze n'ibisobanuro. Icyo kintu hari cyo wabonaho kiri cyaba ari ikimenyetso?
Njye ntabwo nagira icyo mbivugaho. Erega ikintu tugomba kwemeranyaho ni uko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda nta bushobozi habe na bumwe aba afite, ubushobozi aba afite abuhawe na Perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga ko ikintu cyose gishobora kuba mu gihugu ntabwo cyamubarwaho, ahubwo kukimubaraho aba ari nk'uburyo bwo kumwiyenzaho kugira ngo bamwigeze ku ruhande, kuko navuga ko nta bushobozi aba afite. Kuko ubushobozi bw'ibintu bishya cyangwa ikintu kuko biri mu maboko ya polisi, bikaba mu maboko y'abashinzwe minisiteri z'ibiza n'andi ma minisiteri, kuba rero abo bose nta n'umwe bagize uwo bakoraho bagahitamo haba umurenge, nkeka ko aho ngaho ntabwo ariho twashakira ikibazo. Ahubwo ikibazo wenda ni uko habaye ikintu cy'ibyo byose twavuze by'abantu b'umuryango we ari muri za FDLR kubonana na ba Kikwete, kuba kandi yari umuntu wari utangiye gusa nk'amenyekanye, nkeka ko yabaye nk'aho yigijwe ku ruhande mu kinyabupfura, ariko baramwubaha kuko yari umuntu wagiraga wabakoreye, kandi navuga ko uretse icyizere gike bari bamugiriye nta cyaha yari afite. Niko nabwira uburyo rero ukurikije n'amagambo Perezida Kagame yavuze amushimira, ahubwo avuga ko abandi bagomba gukomereza aho yari ageze, ni ibintu bidasanzwe kuko nk'umuntu ufite amakosa agaragara Perezida Kagame ntabwo yakwihanganira kutamutuka cyangwa kutamubwira nabi nk'uko bisanzwe.
Hari ukuntu rero bigaragara ko iyi guverinoma yabarwaga na Habumuremyi yari yarapangiwe kera, kuko mu nyandiko twasomye ku rubuga rwawe bavugamo cyangwa uvugamo ko hari umuministre wagizwe ministre wagiye kugura imyenda mu isoko, avuga yuko nawe yagiriwe icyizere na nyiricyubahiro cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo bintu hari ikintu cyaba kigaragaza mbere yuko ibintu byari byarapanzwe cyane?
Ibyo ngibyo ni kimwe mu bintu umuntu yaheraho avuga ko guhindura guverinoma ari ibintu byari bisanzwe bigomba kuzabaho, kuko aya makuru ni amakuru yavuye ahantu hizewe, uretse ko nyine yatugezeho nyuma y'uko guverinoma ihindutse. Ni umuntu wahuye n'umwe mu bantu bagizwe ministre, umuntu wenda ntabwo twamuvuga amazina kubera umutekano we, bahurira ahantu hagurirwa imyenda, noneho uwo muntu aravuga ko amwibiye ibanga ko ngo his excellency ngo yamugiriye icyizere. Ntabwo yamubwiye ko agiye kuba ministre cyangwa ikindi kintu, ahubwo yamubwiye ko ngo his excellency yamugiriye icyizere. Noneho undi wenda yumva ari ibintu bisanzwe, ariko guverinoma ihindutse abonyemo izina ry'uwo muntu ahita abona ahita yumva icyo yashaka kumubwira. Icyo ni kimwe umuntu yaheraho areba impamvu guverinoma ihindutse, ariko nanone ashobora no kwibaza ukuntu niba ikibazo cyari Habumuremyi akaba avuyeho, akaba wenda azize ngo titaba inteko nk'uko bamwe bashatse kubitekereza, abo bandi ba minisitiri baba bavuye muri leta wabo azize iki? Ibyo ni byerekana ko biriya ari ibintu byari bisanzwe bimaze iminsi, ahubwo biriya by'abadepite bikaba byari nk'ikintu cy'ikinamico cyo gushaka gusobanura uburyo Habumuremyi yavuyeho, ariko mu buryo bwo kujijisha Abanyarwanda.
Nibyo, kuko ni ibintu bigaragara ko hari nk'ikinamico, kuko Habumuremyi yagombaga kwitaba inteko ku itariki 22 ntiyajyayo, ku itariki 23 itangazo rinyuraho ko yavuyeho, ko yasimbuwe na Anastase Murekezi. Ku itariki 24 Anastase Murekezi ararahira na guverinoma irarahira. Ni ukuvuga ko nyuma y'amasaha 28 niwe wabateguye abantu ngo ugire abaminisitiri bashya, ni umuntu wamukuyeho bitaratekerejweho, noneho ngo abo bantu banitegure unabahamagara ubahurize hamwe bahite barahira. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byari byarapanzwe igihe kirekire. Nkaba ndeba rero mu nyandiko yawe wavuze abaminisitiri bagiye, ni ukuvuga ukavugamo n'ibibazo bagiye bagira, hari nka Musa Fazile we yagumyemo, ariko mbona afite amakosa ngo arumvira cyane ngo yumvira umuntu witwa James Musoni.
James Musoni ni umuntu ukomeye cyane, navuga ko ari nkaho ufite n'umwanya wa minisitiri w'intebe, kuko niwe twabara ko ari nkaho ari minisitiri w'intebe, kuko nubwo bwose tutavuga ko ari we uyobora ibikorwa byose bya guverinoma, ariko icyubahiro n'igitinyiro afite n'uko abaminisitiri bamureba n'uburyo bamutinya, navuga ko abarusha n'icyubahiro minisitiri w'intebe. Kandi navuga ko ari nawe ugira uruhare mu gushyira abantu mu buyobozi, haba abaminisitiri bamwe na bamwe navuga ko ari we wagize uruhare mu gushyirwa mu myanya kwa. Kuri ibyo rero navuga nka Fazil Harerimana, ni umuntu ushyirwamo wenda ku iturufu y'uko ari umwisilamu, iturufu y'ishyaka PDI, ariko nanone akaba ari umuntu wumvira, twavuga usakuza, uhubuka, ariko nanone udafite ubutegetsi nyabwo, kuko iriya minisiteri ategeka nayibaramo ibice bibiri. Ifite igice kimwe niyo iyoboye polisi y'igihugu. Polisi y'igihugu iyobowe n'umukuru wayo, komiseri wayo yitwa Gasana Emmanuel, abenshi bamwita Rurayi, ni umuntu wa FPR cyane, n'umuntu wa Perezida Kagame cyane, ku buryo navuga ko ari ufite ubushobozi ari gutegeka iyo minisiteri nubwo yitirirwa Harerimana. Ikindi gipande iyo minisiteri ifite ni ibijyanye n'abagororwa. Ibijyanye n'abagororwa bitegekwa na General Rwarakabije, ariko General Rwarakabije ntabwo navuga ko ari we babitegeka, kuko ubitegeka nyawe nk'uko bigaragara ni umudamu witwa Mary Gahonzire wungirije Rwarakabije. Nkeka ko rero byantangaza Musa Fazil Harerimana abaye ategeka Mary Gahonzire na Gasana Emmanuel, ni ibintu bidashoboka ku buryo muze Musa Fazil ari nk'umuntu uri hejuru aho wo kuvuga gusa no kugaragara kuri televiziyo, nkeka ko nta kintu navuga k'icyemezo ashobora gufata arenze abo bantu babivuze abantu.
Ni ukuvuga muri make ngo FPR bifitemo uburambe, birazwi ko hari abo bita refigira, twakita mu Kinyarwanda udukingirizo, none umuntu akaba ari hariya yitwa ministre ariko ufata icyemezo ari hasi ye. Ni ukuvuga ko muri iriya leta harimo abaminisitiri mu by'ukuri bafite ububasha, hakaba n'abandi b'abaminisitiri b'udukingirizo. Noneho hakaba rero hari nk'ikibazo kiza kiba gikomeye cyane, hari nk'abantu tubona twakita ko bafite ububasha ariko ukabona baragiye, ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo haba hari abandi babarushije ububasha. Ariko hari nk'ikintu mwanditse mu nyandiko yanyu muvuga kuri Musoni, muvuga ko yahawe minisiteri y'ibikorwa remezo ngo kugira ngo agurishe Ewasa. Ewasa niyo twitaga Electrogaz, ngo ndetse n'ingomero z'amashanyarazi zose zijya mu maboko y'amasosiyete ya FPR. Ibyo bintu byaba bifite ireme, kuko ni ikibazo gikomeye, kuko kugurisha nabonye wasa bayishyiramo ngo ifite yanyereje amafaranga ngo idasobanura aho yagiye, ibintu bikomeye bimeze gutyo. Ibyo bintu mwabisobanura iki, mwabivuga gite?
Icyo nabisobanura ni uko ikintu cya mbere tugomba kumenya ni uko FPR igiye gutanga imyanya, ifata ahantu hari amafaranga ikahashyira abantu bayo, igafata ahantu hari umutekano ikahashyira abantu bayo, noneho ibindi bisigaye ikayigenda ibiha abantu b'abatekinisiye. Rero muri ino minsi hari ingomero z'amashanyarazi ziri kuzura, hari ikibazo cya Ewasa isa nk'aho ugomba kugurishwa. Urumva rero ntabwo ibyo bintu byose byafatwa ngo bihabwe umuntu utizewe, kandi Musoni ahari nkeka ko ariwe nk'umunyakigega wa FPR wakagombye gukurikirana ibyo bintu. Icyo ndumva ariho twahera tuvuga. Ikindi nanone tugomba kumenya ni uko nka Musoni James ntabwo ko ari umuntu ukunda amafaranga cyangwa ugize ute, ku buryo ni byari mu Kinyarwanda twavuga ko bamushyize ahantu hashyushye harimo amafaranga ashyushye.
Hanyuma wenda duse n'abafata umwanzuro cyangwa se duse n'abasobanura neza abanyarwanda bumva Radio Impala, kuko bigaragara neza ko hagiyeho guverinoma nshya, ubundi hagiyeho guverinoma nshya abantu baravuga ati ibintu birahindutse, tugiye kugira agahenge, wari warakandamijwe akiruhutsa. Dufashe nk'umwanzuro mu by'ukuri, mubona ari nk'iyihe minisiteri nibura yagira agahenge? Dufashe se nka minisiteri y'abakozi ba leta, hari ikintu cyazahinduka?
ikintu navuga nta kintu kizahinduka ahubwo bigiye kuba ibibazo sinzi niba mwarabonye mu binyamakuru lisite berekanye ngo imirimo igiye kuvaho abo bantu bakoraga iyo mirimo bakahinduka abashomeri niko nabyita muri ino minsi yashize berekanye ibigo bya leta n'amaminisiteri agiye kugenda imyanya ngo igiye gukurwaho iyo myanya igiye gukurwaho bishatse kuvuga ko abayikoragamo bagiye guhinduka abashomeri ubwo urumva rero njye nabara ko uwo mu minisitiri ugiye kuza none se ubwo uwo minisitiri ugiye kuza icyo cyemezo cyo gukuraho iyo myanya azaza avuga ngo agiye kwisubizaho ntabwo mbihamye nkeka ko guhindura minisitiri w'abakozi ba leta ni ukugira ngo hagire usimbura Murekezi kubera ko yabaye minisitiri w'intebe ntabwo nkeka ko uwashyizweho yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo agire icyo ajya gukora muri iyo minisiteri
nuva ko dufashe muri make leta cyangwa se guverinoma igiyeho ni guverinoma y'urugamba yo gutegurira Kagame gukomeza umwanya wo kuba perezida akaba ari leta igiye gukanda abaturage kugira ngo barusheho kubaha no kuririmba cyane kuko mu Rwanda baracecetse sinzi nimba hari ikintu mwabwira wenda nk'abanyamakuru abanyamakuru mu Rwanda ni n'akazi ukora uri hanze nimba abanyamakuru hari icyo bakizera muri leta kuko bahoraga barwana na Musoni sinzi nimba ukaboneka ari cyo yazamarira bakavuga bati nibura hari akantu bafungukaho umunwa bakagira ikintu kizima bavuga
ahangaha byantangaza akaboneka abahaye ijambo kuko nkeka ko ahubwo ari we ugiye kubakanga kurushaho icyo navuga cyo ni uko ino guverinoma nk'uko perezida wa repubulika perezida Kagame yabivuze yabivuze mu muhango wo kurahiza abari abaminisitiri yavuze ko ino guverinoma igiye gukomerezaho indi yari igeze ntabwo ari ukuvuga ko igiye guhindura igiye gukomerezaho irya yari igeze ubwo rero kuba abantu bakwizera ngo urubuga rwa politiki ruzafunguka kuvuga ngo abanyamakuru bazabona agahenge cyangwa ibindi nkeka ko ibyo bintu atari ko bimeze nkeka ko ahubwo cyane cyane ahantu binjiyemo nk'umuntu nk'uriya wo mu maneko ahubwo ibintu bigiye gukara ibintu bigakomera ikindi kintu wenda navuga ni uko ino guverinoma yashyizwemo abantu b'abahanga navuga b'abatekinisiye siritu nka ba dogiteri Uzziel Ndagijimana n'undi mudamu wagiye muri minisiteri y'ubuhinzi
ni Valentine
witwa Gerardine ni umudamu w'umuhanga cyane nkeka ko mu minsi yashize yagiranye ikibazo na minisitiri Kalibata bituma ava muri iyo minisiteri ariko navuga ko ari umuntu w'umuhanga ushobora kugira ibyo yafasha muri minisiteri y'ubuhinzi cyane cyane ko abaturage benshi bari bugarijwe n'inzara icyo cyo nagira icyo mbivugaho ariko ibyo bizashoboka niba aramuka bamuretse agakora akazi ke neza
hanyuma ni ikibazo kiba rusange abanyarwanda bahita birebera ikibazo gisanzwe baba bari imbere mu gihugu baba bari hanze bari ikibazo duhuriyeho twese gihora giteranya abanyarwanda bakavuga bati FPR mu by'ukuri ishyiraho leta ikagerageza igashyiraho amoko yose abahutu murabona iyi leta noneho hari abahutu bagaragara bayihagarariye bigaragara
njyewe wenda iki kibazo wenda kijyanye n'amoko hakima kivugaho cyane kuko abantu abenshi hari abazwi ubwoko bwabo bavugwa bivugwa ku mugaragaro ariko hari nabwo umuntu abona bigendera mu nzira ariko atazi iby'amoko yabo ariko nkurikije uko ino guverinoma ya FPR ikora minisiteri ziyobowe n'abahutu zikunze kuzamba cyane ahubwo iziyobowe n'abatutsi zikagenda neza natanga igisobanuro minisiteri iyobowe n'umututsi akenshi aba afite abo bita ba PS navuga abo sekretere permanent akaba ari umunyamabanga ukoraho mu kinyarwanda ni abantu akenshi we akora akazi ke nka minisiteri yisanze nk'umututsi atitinya noneho akenshi agafashwa n'abo ba PS n'abandi bayobozi wenda b'abahutu bari muri iyo minisiteri bakageza gukora akazi kabo neza akanabareka bagakora kugira ngo umusaruro uje unitirirwe n'uwo mu minisitiri w'umututsi ariko akenshi nk'amaminisiteri ategekwa n'abahutu bakunze kuzamba usanga minisitiri uriho abo bantu bari hasi ye akensha bari abatutsi bashyizwemo mu rwego rwo kumugenzura rimwe na rimwe bamuvangira bagatuma adakora akazi ke neza mu bwisanzure kandi agakora nitinya ibyo rero bikica akazi ugasanga mu ministeri amwe n'amwe yarazanye ariko ama ministeri arimo abatutsi bwo ministre aba yisanzuye agakora akazi ke neza kandi n'abo hasi bakagerageza gukora neza ngo bamushimishe noneho bityo umusaruro uvuyemo ukitirwa minisitiri ariko nk'uko nabivuze muri minisiteri ziyobowe n'abahutu minisitiri aba ari umuhutu adafite ubwisanzure afite abantu munsi ye cyane cyane baturuka muri FPR ntatinya kuvuga ko ari abatutsi bameze nk'abamugenzura akenshi baba batari n'abahanga mu mikorere ahubwo bashyizwemo kugira ngo bamugenzure bityo akazi ntikagende neza bikaba byatuma minisiteri rimwe na rimwe zizamuka uburyo rero kuvuga ngo iby'amoko ngo amoko arahagarariwe agize gute nkeka ko ibyo bintu tutabivuga gutyo kuko nta ubuse wahagararira ubwoko bwawe bw'abahutu wavugira abahutu bitewe n'ubutegetsi bwa FPR ni ibintu bidashoboka kuko bahita bakurega ingengabitekerezo ni ukuvuga ko byibura unagize n'icyo uvuga byakwitwa icyaha cyo kurwanya gahunda za leta ni ibintu bishobora gukurura ingorane zikomeye ku buryo hanabaye n'ikibazo cy'akarengane akenshi iyo habaye akarengane nk'umuminisitiri w'umuhutu agashaka gukemura ako karengane agakemura afasha nk'umututsi warenganyijwe kugira ngo aterekane ko ari ibintu bishingiye ku bwoko abantu navuga bashobora gukora ibikorwa nk'ibyo wenda byo kurwanya akarengane twanashyiraho icyizere ni abaminisitiri b'abatutsi baramutse babishyizemo ubushake kuko navuga ko aribo bafite ubwisanzure mu kazi kabo cyane cyane ko leta ya FPR akenshi hari ibintu iba yajyanye mu murongo wayo iba yateganyijwe wenda biba binakenewe kugira ngo bizamure isura nziza ya perezida Kagame na FPR bigamije gushimisha abaturage mu mayeri ibyo nkeka ko abaminisitiri b'abatutsi nabo bashobora kubikora kuko umuminisitiri w'umuntu ushobora gutinyuka kubikora byakwitwa ko ari gushaka gushimisha abaturage kugira ngo yizamure nkeka ko hari n'abaminisitiri b'abatutsi akenshi bashobora no guhura n'ikibazo cy'uko baramutse bakunzwe n'abaturage cyangwa bagakora neza bikagaragara ko abaturage babishimiye nabwo ntabwo ari byiza ko ibintu byose bikorwa mu rwanda ubundi bivugwa ko byaba ari imbere y'abaturage byariho bivugwa ko ari perezida Kagame wabikoze reka ko rero umuntu w'umuminisitiri wajya aho ngaho akaba ari umuntu ufite leadership wenda wavuga ngo ahagarariye abantu mu bwoko ubu n'ubu ari kubavugira cyane nkeka ko ataramba cyangwa atambara
nubwo iminota dushiranye ariko hari ikintu cyiza uri umwanditsi uri umunyamakuru ukurikirana ibera imbere mu gihugu no hanze y'igihugu ntabwo twaviramo aho tutakubaje wowe umaze kureba iriya leta iriya guverinoma y'urugamba yo kurwana yo gukanda cyane abanyarwanda kugira ngo barusheho kujegera umaze kubibona gutyo kandi nuko bisobanuye ukareba noneho n'amashyaka ari hanze aha cyangwa se n'abandi bose bashaka ko ibintu byahinduka mu Rwanda wabagiriye inama bafata izihe ngamba urabona ari iki bakora
ingamba navuga bafata ni uko bagerageza gukora ikintu cyo kwishyira hamwe bakageza gukora ubuvugizi mu mahanga kuko dukurikije uko politiki y'isi imeze isi itegekwa n'abantu bamwe b'ibihangange nibo batuma ibintu byose bihinduka mu bihugu byose nkeka ko abari muri opozisiyo bagombye kwerekana ko ari abantu bashyize hamwe ndetse ibyo bihugu bikabona ko ari abantu bafite ubushobozi bafite ingufu bityo bikabafasha kuba ibintu byahinduka mu Rwanda cyangwa mbese ibyo bihugu bikabona ko nubwo bwose bishyigikiye FPR hari abandi bantu hanze bafite ingufu bafite ibindi bitekerezo bityo noneho bikaba byashyirwa igitutu kuri leta ya FPR ikaba yagera n'abatavuga rumwe nayo niko mbitekereza icyo rero cy'uko ino guverinoma ari y'urugamba ari igiye kumera gutya nkeka ko abantu bari mu mashyaka yo hanze bagombye kugira ikintu cyo gushyira hamwe ikintu cyo kugerageza kugabanya kwitatanya kugabanya gusubiranamo uko uko bigaragara leta FPR kugira ngo izemere imishyikirano bisaba ko iba yabitegetswe cyangwa iba yajegenya byo uburyo rero nkeka ko inzira ikiri ndende ibikorwa byageze ku bya opposition ibikorwa bimwe byiza ariko icyangombwa nuko hagombye gushyirwa ingufu hamwe ntabwo mvuze ngo abantu bose bajye mu ishyaka rimwe ariko bagombye kugerageza kugira ibyo bumvikana bakagira imikoranire iri hamwe noneho ku buryo ari amahanga abona ko hari abantu b'abagabo bahagurutse na FPR ubwayo ikagerageza gushaka kureba uburyo yaneza opozisiyo kugira ngo itabura intama n'ibyuma ibyo nicyo narangiriza
ndumva rwose ngushimiye kandi abo banyepolitike n'abanyarwanda bose bagukurikira bazakunganira umuntu wese umunyarwanda wese wumva radio Impala akazaba agomba kutugezaho igitekerezo cye kandi tukaba tugushimiye mugira ibihe byiza
namwe murakoze kuba mwampaye umwanya wanyu kugira ngo tuganire.